Zinze aleta matala, stallion to vexi eto masaiva. Nyoye aleta matala, ebyo kukola bya mumula. Jagala no yamalaka kondokali, kwegamba ne bakulaba. Zinawe karaka wede ya kabundu mani, bana balala sibalaba. Jenganga kuteka msente nga waliki, na yaba kuteka matala kawaniki. Baduba naba kutega matala, tewa mani toshana nani mchizikiza. Kikuli matalu muziki kunyuma, kukula bani mchisenge tujizikiza. Kunyuma mchizikiza, yeah, yeah. Matalo linda chokuzikiza, pite yeah. Nawe tokuzikiza, yeah, yeah. Leka leka lero kutigida, yeah. Kunyuma mchizikiza, yeah, yeah. Matalo linda chokuzikiza, pite yeah. Nawe tokuzikiza, yeah. Yeah, le kare kare loku digida.
Finally, le do salary day. Then the baby katu chakalem dinye mi de. Obula mu bumpi ma baby te digide. Chuchu kube paka kuma chabu duba dumye. Oya kanga matala kampala. Buri akula waka kugamba kwa gara. Your body sweet, girl you fresh in kwa gara. Birete wano bandi bibye sava. Matali nabe gula. Nobody nabe wola, nzigende motegera, mchire vibala bijuza. Emi sana boba sanga, bawoza zabula. Ebi pala fetube yita palya menti, mwetubila netuteseza za menti. Itukuka batu yitaba delegati, ulitagala lya manyo taba kulugeti.
Kunyuma mchizikiza, yeah, yeah. Kama talori ndacho kuzikiza, nike yeah. Nawe tokuzikiza, yeah. Leka leka leloku digida, kunyuma mchizikiza. Kwa matalo linda chokuzikiza, tike nawe tokuzikiza. Leka leka leloku digida, jenganga kuteka msente nga waliti. Malaba kuteka matala kawanichi. Baduba naba kuteka matala, tewa manito shana nani mchizikiza. Kukuli matalo muziki kunyuma. Kukula wale mochi senge tujizikiza.
O mziki, kudigiza wa generari. O mziki, tugu kuwira paku wansi. O mziki, kudigiza na baba matari. O mziki, kukukubanga muhammadari. Oya kanga matala kankala. Buria kula waka kugamba kwa gara. Your body sweet, girl, you fresh in kwa gara. Bireto wano bandidi vye sava.
Kunyuma mchizikiza, yeah. Yeah. Kama talo linda chokuzikiza, pite yeah. Nawe tokuzikiza, yeah. Yeah. Leka leka leloku digida, yeah. Kunyuma mchizikiza, yeah. Yeah. Kama talo linda chokuzikiza, pite yeah. Nawe tokuzikiza, yeah. Yeah. Leka leka leloku digida, yeah. Mwani ya kola matala, kuma salva tuleke. Mwana tala gatulete doku swala. Weja kotu digide.
Oya kanga matala kampala. Buri akula waka kugamba kwa gara. Your body sweet, girl, you fresh in kwa gara. Birete wano bandibi vye sava.